ba mmitsa tsotsi kante ba ra Jesu kgoši ya rona ba e bitsa
tsotsi kante ba ra Jesu kgoši ya rona e re kgotso
ba mmitsa tsotsi
kante ba ra Jesu kgoši ya rona e re kgotso
bommele
bontate bommele bontate shumela morena
kgoši ya
Oshi ya rona ere khotso
bommele
bonate bommele bonate shumela morena
khoshi ya rona
khoshi ya rona
khoshi ya rona
khoshi ya rona
khotso a e a te
a e a e a te
khotso a e a te
a e a e a te
khotso a e a te
a e a e a te
khotso a e
Zere